yande joni witeri min tawi sappo e joyyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kodi Diagnalli e moɗon hande habaruji men haala haala filla hono ko darto julɗe suumayi ko wawi latade jangoɗa wona ko watto kullantareje ko darto filla ndenagu e nanan do filla ko darto hono commandant kawjiɗo filla ndenagu ɓiɓɓe wuuro ɗo henna gallore ñeme nonni ko watto ujunaji tati yaade ujunaji jeegon kañum wona ko neɗɗo jukkete ɗum wonno fawotoɓe hojoɓe tew hoyira en dow lawol lobbol ɗum wonno ko fa hande du konnanni hooreɓe gallude ñeme hooƴi laawol wattude ɗum du konnan waɗi hawrindeɓe gadi alkamisa ƴaɓɓiɗo en nanan ko ɗum woni yewtere men pinno hande studio kala ngu haaltana dow filla ko darto wonƴitoɓe hiilotoɓe sukaɓe rewɓe famarɓe gam yardeɓe ɓe gaɗa muraduji muɗum en ɗum waddi ko madan goje maymuna gasi bo haalanan en noyi sariyaji majjo yarto kod jahirte moɗon noni wontiri faare joni yerno mbirunomi on tawi ɗan difa woni ko puɗɗirten guinandan himɓe goɗon woni ko mbara ɓeydu kono gona himɓe nayon laatiɓe sikkaɓe laato himɓe bokku harama noon endan arandejo o kayi ɓe keɓanaɓe pelli ɗum nokkuɗo ɓattino to soni depɗum won suudu asansi ndu endan ɗiɗaɓo odu konnan wara kana fa heedoyde e kollagal lanaji piroji difa ɗiɗa ɓeyto du konnan ɓattake no policirɗo ko heɓa ono fiɗa wara ɗum du konna wi'ama du fa hande ndu jaabe majjuɗe nder hendu kan du konna yeehi fiɗo wi henno wi himɓe woɓɓe ɗiɗo goɗon ɓenɗon du konna maayi ɗum wonno ko habaru momin keeɓi ƴuwde to bandi mi tawa to e ndan difa noon ni fa hande no tawa dow filla ko darto julɗe yeru no mbirunomi julɗe suuma yeere nde endan ni no miile ne wawi latade jangoda woni ko watte ele keero leydi Niger fu ɗum waddi ni no woodi du konna laabi ndenan ko hooƴa gam batte renugol himɓe waɗoɓe julɗen endan waddi ko fande capitaine Hamani Adamu Abdul Aziz latir kañum woni hoorejo filla ko dar ko mbiyete hono pipaji sapeur pompier ɗenna gallu ñemey o holli wiide ke kulle kewɗon koɓe addi dow laabi ndenagu se keɗne nanen yewtere ndeo yewtani bandimin Gungu Mouhamad ɗantani
ɗum tama kena hoƴƴita laabi dow ko yaawi wakkati mum kam woni yaarude sogeji pipa dow no kuuje mawɗe to laabi pottata ɗon yamirore de gaɗanan mini moni wattude dande e nimɓe kakkilo muñodira e dow kondan ɗowtano laabi kawjiɗi awƴol looreji ɗon no laabi loore noon jawɗi wadde bonondaji sanne misali rompon 6iéme to laabi pottata échangeur arano ɗon kamɓe rompon moharo banda ɗon woɗi du sebononda waɗi illumina dano min jaham to gollitirɗamin ɗimin goduno ɗin ni min gollirta bajonde ɓiɓɓe wuuro noddimin ko keeɓi saɗɗordaji
hara filla julɗe ne si en daari no woodi ñalaɗe waɗino ko courant yiite courant walano e nder gallure ñame e nokkuje goɗɗe joni waɗi bal tatni enɗa courant o enɗan warti himɓe ɗon no golla golleji mumen no tawade kono ñotoɓe gudeji himɓe kaddule himɓe ko julɗe kaalina haala rafi courant on endan jonti ko courant o warti bandimi Muttari Mouhamadou yeeyi to mabɓe gam batte famano e golle mabɓe wonno yara nani ko yoga mabɓe wimo
e jiiɗam ni illu hecci kenga maƴƴol fuu woni hiite courant ngel waɗay jonɗo saɗoron ni fuu wala ka farto hiite courant ngel Allah yettama sigila mo gammi on do mi yettini ɗum ko dow mumini woni wadduɓe kolte muɓen gara kooƴa to ko anduɗa duniyaru neɗɗo gollira e gonga tam gam ñootol kolte julɓe no hooƴa hakkille waroɓe ñoota ɗum
sanne
de gonga rafi hiite courant ngol minen ngol ɓurtorrude gam ara pewɗe min connata miɗen conna glace e diyele belɗe ndenne rafi hiite guen ɓuyti lumako amin mbaɗu ni ko hande hiite guen wartirama kulal gal ƴuway nder ɓerɗe amin kulal gal ƴuway he amin gam ndungu ni potoji ɗi ɓuuri samude ndungu du woni no naata seyni min du o Allah
wonna
ko watta ujunaji tati yaade ujunaji jeegon français fa kam wonno ko neɗɗo fuu yonnete laatiɗo tokkay laabi hono laaɓal ko hani tew hooƴiri e to hirsirde to wari to joomum sottoto tew mum ɗo enɗan gallure ñemey ɗum du konɗan wonno ko wurti ede hawrinde waɗande alkamisa o enɗan hakkude hooreɓe gallure ñemey kañum e fande syndicat fawtoɓe tawaɓe ɗo endan ɗum waddini ko fanimte Alhaji Mouhamadou Magaji hoorejo syndicat mo fawtoɓe nani ko haalni bandimi Asmane China e dow fi o
lallay hankotam ko za
de gonga ɗum holli ko laabi adoyte faadu he jukkol gam goɗɗo darata darje gollal mum teddinagal amma ko ɗum watti jukkol gol himɓe kulan acca ko watta tewuule ɗen adirowama no woɗiri ardiɗo hawji huɓere ñamay waɗi filla jukkude e ɗowtanaki laawol gol ujune tati fa ujune jeegom. Ko hani woni tew de ado wama tawe no sudda no wodiri, amma hegaki tew adowe wala ko suddi. Minen he koy amin min nani beldum ado lawol dum, kaden du golle amin moccani wadi lawol gol ada. Himbe teddina lawol gol du ni woni himbe teddina luma ko mu teddina ko em endi
wallahi tunda kede ga sana'a kai za'arina.
PDS kan wonno hono sigila mawdo ngada do filla yaadu yeso har filla ko darto arzu kany e jonde bibbe adamaabe duubinaade 10 e jeddi fa yaadu duubinaade 20 e go'o. Dum wonno hawrter ko wada do mudum gam batti jewde laabi din enda no njaari e kulle ko wada ko be tuugi do mundu kan wonno leydi ni jeero fuddi tandi golleji mudum gam batti bibbe leydi njaha yeso. Dum wonno sigila on endam fi on endam fu no wonno yaara ko watto hono do hembere chapande jeddi kerol jawdi ko hanno gollire dum ka fu hebama e gallal ngal hebe wadde fa woda. Idrissa Haruna on docteur kawjido fille ko darto gollal ngal enda nani ko halni bandimi Nafisa Adamu fa pamen fa woda.
Le gap qu'on est parti chercher.
So dum hani yottade do ummata kona milliardoji sappo e jeddi ceede dollar walliroobe ben du muyi walliti demi ko watto milliardoji nogay e tati ceede dollar. Ana ko darta filla balla kepte ka leede yasin kamdo do hembre chapande jeddi on fu hebama. Walobe ben adake wallitide faryadu yeso arzuko meden gam leddi Niger no wodi sadormaji kewdi kandi hebanede mo sala miden mila du yaade sigila golle mo du ujinaji didi eno gai ego omin kauran jaudi faryadu yeso sigila gole on beidude yadu yeso Lady Niger farne nagu gamaju neno hani baile hebe farfi ngurnda mbipe Lady Niger umdu no kuje den fudu njewta far arzuku e jonde nimbe
economic socio.
Nder lewru me jabbindu enda ni jamma noga e nayi warre noga e joy mayru wonno ko fa hande himbe latibe yaarobe faaba gam batte faaba wado himbe jeyaabe OIM dum wonno fedde don enda taande agadez e do fi ko darto dille wambe faabe ke himbe godon ko watto chapan taton latibe dilloybe non enda nder tener den enda fadde mabbe yottalbe tay himbe mabbe nayo kay fu mayi dum du konna ko wardum en won donc e tampiriji goddi nani ko fa hande ni Azawa Mahamman latir kanyo wonto inde fedde den enda o halani hono fa hande bandimin Moussa Mamma.
Nous avons eu un signal de détresse.
Min kabi andinore ko wala bernde wiide ko dillombe leede chapande tato fondibe asagol ngopama leetende ni min cigili jahangal pabaki yernu min boowi ridum hawtade e horebe ardibe nokkure ne lokotorobe amin kambe sogeji dowtudum in der jahangal gal min tawibe hadde bulli tato mo mayi der mabbe Allah e donka ne yabo ondo wakkati no jottaki amin mayi noga e jegom e fubibe leedi Niger non min jari be jipporde fedde leede duniyar hawjinde dillambe leede den be jardake du horrede ley koreji mabbe to be juwi no awjo mabbe lore kan yo pibe dildi fadde miden keba habaru on be gadana balde tati nyandere tatabere den mi jotti to
mabbe.
Non on tire tande Algérie du condamné les galour la monnaie Alger don enda himbe heb ngon ko hawri gam batte wadde yaadu mette du bono wadde dun du konna aljumaare secteur de lewru suma yerndu enda ba ko tawanaange no wodi wulawul no woddu hada himbe ben enda burtake fa kewi yerno kabaru juwan domi to AFP federal de France hokkodo habaruji haliri ciagal majjundu condamné ko be burtibe kolli du condam mettorgal kany e rafi yardade mabbe do kulle ko wi aabe ngadnaama do fi on enda mo ngol terfa mojjino on enda ko tamazor mawdo sogeeto enda haali dum wonno journal Ahmed Gayda Sala ciagal majjundu konnan kambe wurtibe be kollidu konnani metorgal mabbe yurmene mabbe yaade e neddo mabbe goto nangaado kasuma der kaso on enda be biddundo du hon hunno ko laati laamu leendi kanyum woni ko wadi dum parfila pirro balli fi joji du konnan tawa hara latul bal do enda leedi men Niger tewtol coupe on enda ko hanno wadde jango talata e ginama fa nyalande wonde dum du konnani halube wi ga alle en miila jango no laato julde den larke jurna hada himbe hewbe warde be bi hebani tawe himbe hewbe gari potti e le latol balgol endan ciagal majjudum min anno e latol balgol taama kunde AS Sony Dep kanyo e IS gendarmerie nationale pelle latol baldi de nyeme nani ko fa hande ni Omaru Hima Suleila tir kanyo won kawjinal filla hono latol balgol en to enda feni futu ko halani min subako
une coupe nationale, c'est le gouvernement.
Coupe maladie on la muhaji dum kamoni yesomu. Ndene dum hoyanta hore be ben e warde latol bal gol nyande julde. Dum wadi komi yegini dum fa nyalande go. Min jidan do yaade jeddire warore de min koja nyalande go. Itane fu min bo wana latude latol bal hantode coupe lady on tati lewru utum. Amma Allah e ponditol gadango gol dum hoyay. Ko latol itondirol dum kai. Potande joy keddi. Pelle den balle didi wadde balle didi fu na latan tawidi wana kanjum min ki lino dun tampini la tobe sanne dun sabi no hani be jette de dun tila e amin non min fu sabu CAF e FIFA wi dun warreno wati joda kalen mo studio kalam
gam martude kompa ko wadi den leydi Niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi Niger
namontiri ko watto duubi woronja kasunaadu kon nan kasu kerol yonki munuka yonko joomun nangete kan woni moy laatiibe no ngara bunjita hakkiloji cukalo nde way tokkina dun cukalo nde way ko jonay naadu kon na hilo saaro makko gam batte addu demo dillida dundu kon nan laamu leedi kanyum ko singi dow duubi didi indudeng nani ko faade madan goje maymuna gazibo kitotodo goto mo leedi men Niger haalido fio en nan kanyum woni yewtar men pendinol yewtar latine barki sahamir kan won ko hoji waddani on kettinenane na sariya on yaa
wanjita la haki loi sukalo ndio gacha no mosaria nangata net no maimuna goze kito toto faminiri.
Hilo le suka debbo muwada edubi sapo ejetati. Na notera de la wulgo ga haki tidemu. Esarope mako. Na bederjude mu en otawa. Nurafu do tonago labi kite lady non. Dene net ufuwa ilu. Ndukirte la wul kite. Chingangul hitane. Ujunere ekeme jenai. Elasoje tati et tati dubi didi faya de dubi jena e lebbi kasum jom jukete net fu hakiti suka debbo mo wadai dubi sappo e jetati e sarobe mu yare mu resitogo gan nawtorade mu na gan no hidim no firete lawol kite gol wobbe be bawa nati bade dillida suko on sey joba goddo yaha haldo sarobe suko gan kebam na watta suko on ade yare wuro goddo gaddo iri majju no jukkirte lawol gotol gol gan sottinimu yari togon gan yenude e makko
pour la débauche dume sariya taji do diwtobe sukalo ndo ben
neddo fu moderno kuje hanu tilberi e difa no kuje tawrade rafi kecoron hakkilu fukinu juti suka debbo de heama kaso warede woni do amma misali gorko hakkito suka debbo mo wadai dubi sappo e jetati dillida e hemako yaha dewla wamu gere sarobe be anda sey wakati usawi urimi den sarobe be andoita to woni de sarobe be jafeneke gorko on gorko on wala ko jukkerte amma ko buri bonde woni hakkita suka debbo mo wadai dubi sappo e jetati e sarobe mu watto wamu der labi jeun de irneddo o hebama kaso dubi woranja nangati
dende cukale del hakkilo mum wonjitama moy tokkiti tokkita on
les parents peuvent engager la
sarobe mum no bawi jari filla kakkitol makko gol yesu tuudi kite procureur de nani fotay hedo goddo kan he hore mum no wawi yami suudu kite no kure den yewtuno filla on fa jomun dukke
sans le comment le procureur peut poursuivre
et do yotere madame goje maymuna gazibo do wondo habaru me fulful tili hande altinende en nam faal hewtinende ne habaru je fulful dum ngadan tawno en studio kalangu sala jabi joninde burtini on nanan habaru je hawsankore asumana china wadanan en kany e bandra me heddi wadan e habaru ji di en e demle kori de sembi assalamu alaykum julen jam mbalen to jamwadi
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
Facebook Studio Kalangu.
No welcome sanne mi do feccide dum.